Murumva ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Hano muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi ndabaramukije kandi mbahaye ikaze kuri radio yanyu. Ni radio ijwi rya Amerika ivugira nyine i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, aho mu Burundi mutwumvira kuri FM 94.9 no kuri FM 95 n'ibice bibiri. Mu Rwanda aho mutwumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mushobora kandi kutugeraho mukoresheje adrese yacu, ni radio yacu @gmail.com. Tuno kuri Facebook radio yacu VOA. Site yacu ya internet ni www.radioyacuvoa.com. Mukanya ni ikiganiro muri isanga, aho tuza kuvuga ku ndwara ya malaria muri isanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Muri isanga nshuti bavandimwe, ni kuri radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, umwanya w'ikiganiro muri isanga. Muri kumwe na Eugenia Mukankusi, ntongere mbaye ikaze mwese kuri radio yanyu. Nk'uko mimenyereye buri wa gatatu mu kiganiro muri isanga kivuga ku magara y'abantu, uyu munsi turakomeza kuvuga ku ndwara ya malaria nk'uko benshi muri mwe mwabidusabye. Malaria ni indwara yugarije isi, nyamara ishobora gukira no kwirindwa. Mu mwaka wa 2016 hafi icya kabiri cy'abatuye isi bashoboraga kurwara malaria, nk'uko bigaragara muri raporo y'umwaka wa 2016 w'ishami rya ONU ryita ku buzima OMS. Abenshi mu barwaye malaria muri uwo mwaka n'abazize iyo ndwara bari abo mu bice bya Afurika munsi y'ubutayu bwa Sahara. Cyakora n'izindi ntara ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima rikoreramo nazo zashoboraga kwibasirwa n'iyo ndwara. Izo ni nk'intara z'amajyepfo hashyira uburasirazuba bwa Aziya, uburasirazuba bw'inyanja ya Mediterane, uburengerazuba bw'inyanja ya Pasifika no muri za Amerika. Nk'uko raporo iheruka ya OMS ku ndwara ya malaria ku isi yashyizwe ahagaragara mu kwezi kwa 11 umwaka ushize 2017 ibigaragaza, hari abantu miliyoni 216 banduye malaria muri uwo mwaka wa 2016 wabanje. Muri uwo mwaka hapfuye abantu 445,000. Mu mwaka wabanje wa 2015 hari hapfuye abantu miliyoni 446 bazize indwara ya malaria. Nk'uko rero bakunzi b'ijwi rya Amerika mwongeye kubidusaba, mukurikije uko malaria ikomeje kuboneka iwanyu, bamwe ndetse mukaba mutaratinye no guhamya ko imiti yari isanzwe ivura iyo ndwara ya malaria itakihangara, uyu munsi turongera tuganire kuri iyi ndwara. Twatumiye Dr. Aline Uwimana ushinzwe gusuzuma no kuvura indwara ya malaria mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC. Turi kumwe kuri telefone ari i Kigali mu Rwanda. Turaza kandi kubaha umwanya namwe mubaze ibibazo, musobanuze impuguke twabatumiriye ku buryo bwo gukumira iyi ndwara ya malaria ikomeje kwibasira abantu batari bake. Muduhereho telefone zanyu nk'uko mubimenyereye, iyacu telefone yacu ya WhatsApp twandikiraho ni 202, mubanje akamenyetso ko guteranya 202 441 9931. Reka noneho tujye ku murongo wa telefone twakire umutumirwa wacu Dr. Aline Uwimana, ikaze ku ijwi ry'Amerika.
Murakoze,
ndagushimiye cyane uyu mwanya uduhaye, umwanya uhaye ijwi ry'Amerika n'abakunzi b'iyi radio bifuje kongera gusobanukirwa neza ku by'indwara ya malaria. Nkaba rero nagira ngo mu gutangira mutubwire uko ikibazo cya malaria gihagaze mu Rwanda, hari abantu bangana iki bibasirwa n'iyo ndwara?
Murakoze. uko malaria ihagaze muri no minsi mu Rwanda nuko ikigaragara kigeranyije n'imibare twabonye umwaka washize wa 2016 nuko ubona mu gihembwe cya nyuma kuva mu kwezi kwa 10 no kwa 11 kwa 12 ubona ko malaria igenda igabanuka ugereranyije ayo mezi yo muri uwo mwaka washize. Hanyuma umubare mbumbe wagaragaye abayirwaye ngereranyije ko ntago ufite imibare mu mutwe neza ni imibare isaga hafi miliyoni enye y'abanyarwanda bayirwaye. Ariko icyo nakomozaho cyiza ni uko ubona muri ino minsi kuvaho twakomeje gukangurira abanyarwanda kuyirinda kwivuza hakiri kare bagakoresha uburyo ubwo ari bwo bwose bushoboka bwo kuyirinda no kubakangurira kwivuza ahabegereye ku bujyanama w'ubuzima mu bigo nderabuzima. Ikigaragara nubwo umubare w'abayirwaye umva ko usa na uri hejuru ariko abagize malaria y'igikatu n'impfu byo bigenda bigabanuka urebeye ku myaka yagiye ishira uyu mwaka turimo n'ushize.
Iyo ni byiza. Hanyuma se musubije amaso inyuma abo mwabonye akenshi bakunda kwibasirwa n'iyo ndwara na ni bande harimo abana harimo abagore tuzi ko nk'abagore mukunze kubafasha kwirinda malaria kugira ngo abagore batwite cyane cyane n'abana bari munsi y'imyaka 5 abo mwabonye ni bari mu kigero cy'imyaka
murakoze muri uno mwaka niho banjirije habaye kubaho imihindagurikire nakwita yo ya malaria kuko mu myaka yashize icyiciro cyabaga kibasiwe cyane kisanzwe kinazwi no ku isi hose ni abana bari munsi y'imyaka 5 n'abagore batwite nk'uko wari ubikomojeho. Ariko icyagaragaye noneho ubungubu ni uko ari icyiciro kiri hagati uvuye ku bana bari b'ingimbi no kuzamuka usanga ari bo batangiye kujya bazaharwa cyane na malaria. Bitwereka ko malaria ihindagurika bikaduha ishusho yo kutwereka ko twese dukwiye kuyirinda uburyo bungana tushyizemo imbaraga yego ku bagore batwite n'abana bari munsi y'imyaka 5 cyane cyane kuko byose bigenerwa ku budahangarwa baba bafite buba buri hasi noneho icyatweretse ni uko twese tuba turi ku rugero rumwe. Ubu ntabwo wavuga ngo hari ubusumbane mu kurwara malaria mu gihugu cyacu twese turi ku rugero rumwe ari umwana ari umuntu mukuru ugize ibyago byo kuyandura tuyirwara urebye ku rugero busa naho ari rumwe noneho ahubwo ubu niho babaye benshi kurusha.
Ye mwarimu utangiye mu kanya mwarimu tubwiye zimwe mu ngamba mwafashe kugira ngo murwanye malaria mwarimu uvuze ibyo gukangura abaturage nagira ngo noneho tuvuge kuri izo ngamba izo mushyira imbere ubu ngubu nyine kugira ngo murusheho kurwanya malaria mumaze kubona ko ifata abantu ku kigero kimwe n'izihe
ingamba twashyizemo imbaraga kurushaho nuko ku bijyanye no mu buvuzi mbere havurwaga abana bari munsi y'imyaka 5 kuva muri 2004 kugera muri 2015 mu mpera za 15 bavurwaga mu ngo bafashwe n'abajyanama b'ubuzima bakabasuzuma bakabaha imiti bavura hakiri kare. None ikiyongereyeho muri 2016 ni uko buri muntu wese urwaye ashobora kwivuza ku rwego rw'umujyanama w'ubuzima. Kamvuga mu buryo burambuye abajyanama b'ubuzima ni abantu baba bari muri buri mudugudu babiri bazwi ku izina rya binome. Akenshi bitaga binome kuko babaga ari umugore n'umugabo baba bafite ubushobozi bwo gusuzuma umurwayi ubagannye afite ibimenyetso bya malaria bakamupima bakoresheje udupimo tuzwi cyane cyane ko abajyanama b'ubuzima bakoresha no mu baturage aho baba bari tuzi nka TDR ariko twitwa test rapide de diagnostic mu rurimi rw'amahanga dusuzuma malaria mu buryo bwihuse yamara kubona ko ayifite akamuha umuti uyivura. Ubu rero ntibikira abana gusa bari munsi y'imyaka 5 buri muntu wese ubahagamye baramusuzuma bakamuvura. Byatwereke ko n'imibare yo muri uno mwaka 56 muri mibare nakubwiraga mbumbe twabonye 56% bavuriwe ku rwego rw'abajyanama b'ubuzima kandi baravurwa bafite umurongo ngenderwaho bavura malaria yoroheje bakagira n'ibipimo bareberaho iyo umuntu agaragaje malaria y'igikatsi bakamuhereza mu buryo bwihuse ku kigo nderabuzima cyangwa ku bitaro bibegereye. Buri mudugudu ugira abajyanama b'ubuzima babiri bafite ubushobozi bwo kuvura, haba hari n'uwa gatatu ushinzwe umubyeyi n'umwana, ariko abo babiri bo bavura malaria bakavura n'izindi ndwara zoroheje ariho iyo myanya y'ubuhumekero, impiswi ku bana bari munsi y'imyaka itanu, ariko by'umwihariko malaria ni abantu bose bavurirwa urwego rw'umujyanama w'ubuzima. Izindi ni ingamba zisanzwe gukoresha inzitiramibu mu mpera z'umwaka wa 16 n'intangiriro za 17 habaye gutanga inzitiramibu ku baturage bose kugira barusheho kunoza ingamba zo kwirinda kurumwa n'imibu. Hanyuma habayeho n'ikindi kuvura abantu batishoboye bari mu budehe bwa mbere n'ubwa kabiri malaria bakayivurirwa ubuntu. Iki nacyo ni ikintu cyatumye kuko mu buryo bugaragara bifasha abantu kudatinda no kutazaharira mu rugo, byadufashije kugabanya kugira malaria y'igikatu no kwicwa nayo, kuko malaria mu byo dukora byose ni indwara mbi kandi irica. Iyo umuntu ayifashwe nayo agatinda kwivuza umunsi n'umunsi wa kabiri iramuhitana. Akaba ari cyo kintu cyadufashije mu gihugu hose, umuntu uri mu budehe bwa mbere n'ubwa kabiri ari ku rwego rw'umujyanama w'ubuzima ari ku ivuriro iyo agiye kwisuzumisha malaria nta kiguzi, baramupima bakamuha n'imiti.
Mutubwire ibyiciro by'ubudehe aho abantu bavurirwa ubuntu iyo barwaye malaria, inzitiramibu zo bazibonera ubuntu? Mwavuze ko mwazihaye abantu bose bazibonera ubuntu cyangwa hari icyo batanga?
Ntacyo batanga, nacyo bose buri muturage bitewe n'uko baba bakoze bakareba ibikenewe mu midugudu, bareba uburyamo abaturage bafite mu ngo zabo kuko babanza bagakora ibarura bazibahera ubuntu.
Nazo zitangwa n'aba bajyanama b'ubuzima.
Icyiciro cy'ubudehe bwa kane nibwo ubu ngubu hari inyigo iri gukorwa ku buryo mu minsi iri imbere bo bazajya bagira ikiguzi batanga kugira ngo bifashe, kuko nubwo tubona inkunga zidufasha ziva hanze zo kugura inzitiramibu ariko tugomba kumenya uko igihugu ubwacyo cyakomeza gusigasira no gushobora kubishyira mu bikorwa mu myaka iri imbere, kuko ikigaragara ni uko inkunga iva hanze igenda igabanuka. Ubwo rero akaba ari cyo cyatumye haza n'iyo nyigo yo kureba ukuntu icyiciro kimwe twareba ukuntu cyatangira kujya kiyongereraho udufaranga dukeya twadufasha kugira ngo twongereho tugurire abaturage izo nzitiramibu.
Hanyuma se igipimo bifata nk'igihe kingana iki kugira ngo umujyanama w'ubuzima abashe kubona igisubizo kimwereka ko umuntu afite malaria yo ku rwego rwo hasi cyangwa se y'igikatu niba agomba kumwohereza? Bifata igihe kingana iki?
Igihe bifata ntabwo ari kinini cyane, ni hagati y'iminota 10 na 15.
Ni mikeya.
Umurwayi yamugezeho aba yamaze kubona ko afite malaria cyangwa atayifite. Naho ku bijyanye na malaria y'igikatu, byo iyo akimugeraho hari ibimenyetso utukarita bagira tuberekera kumenya umurwayi ibimenyetso afite, nimba afite ibimenyetso mpuruza hari ukuntu bapima ubuhumekero bwabo akareba ko adahumeka insigane, ko afite amaraso ahagije, ko ari umuntu ushobora guhagarara cyangwa ari umuntu urembye cyane. Icyo gihe nta nicyo bimufata cyane, nta nubwo arinda atangira kumupima aho ku rwego rwe, ahubwo ahita amutabariza akamwohereza hakiri kare.
None bwo bahugurwa
ko yanita afite ntabivura malaria y'igikatu, ni ivura malaria yoroheje gusa. Umujyanama w'ubuzima barasuzuma, ni nayo mpamvu babyegereje mu mudugudu kuko ni ku rugo ku rundi. Mu gihe umwana agifatwa mama ahinguye cyangwa se avuye mu tundi turimo atanebwa avuga ati nzamujyanayo ejo, kwa kundi kera bategerezaga umunsi umwe iminsi ibiri itatu kubera urugendo, icyo gihe kuko urumva komanga ku muturanyi. Umwanya rero wose ashobora kumujyanayo akamusuzumisha bakamuvura, basanga arwaye bakamuha imiti. Nicyo kidufasha kugira ngo, kuko malaria amabwiriza tugenderayo y'umuryango mpuzamahanga atwerekereza ko tugomba ari indwara igomba kuvurwa nibura mu masaha 24 umuntu agitangira kugaragaza ibimenyetso. Icyo gihe ni ukuvuga ko ushobora kugera kuri ya ndwara ukayihashya atararemba. Byanagira n'ikindi bidufasha nuko bikuraho twa dukoko tuba tugendagenda mu muntu kugira ngo hatagira ndima ibyago by'uko umubu wamuruma ukamukuramo twa dukoko ukanduza abandi. Icyo bidufasha kuvura muri amasaha 24 akaba ari yo mpamvu twashyizemo imbaraga cyane aho ngaho kuvurirwa ku rwego rw'umudugudu.
Ibi bipimo nabyo babipima abantu bapimwa ku buntu, ntabwo ntacyo batanga
ku buntu nta kiguzi. Ibyo bipimo ku rwego rw'umujyanama w'ubuzima buri muntu ari wese yagiye kwivuzayo twavuze ko mu cyiciro cya mbere n'icya kabiri cy'ubudehe ari ubuntu. Umuntu yagiye ari mu cyiciro cya gatatu bakamusuzuma baramusuzuma nta kiguzi, ariko iyo arwaye ntihatanga aya mafaranga 200 afite mituweli cyangwa se 500 iyo nta mituweli afite. Icyo kiba ari ikiguzi cya wa muti.
Ayo yakirwa n'umujyanama w'ubuzima
akayaha umujyanama w'ubuzima, umujyanama akayandika nawe agira igihe cyo gutanga raporo, batangaza raporo buri kwezi ku bigo nderabuzima bibareberera akanatanga nayo mafaranga bafite konti bayashyiraho y'amafaranga yakiriye. Yewe n'ibi nababuza kuko ni nacyo tujyora tubwira abaturage ko buri gihe iyo agannye icyo kigo birashoboka ko ashaka kujya adafite ayo mafaranga 200 cyangwa 500 bitewe n'urwego arimo. Ari mu cyiciro cya gatatu cyangwa se cya kane akagenda ntayo mafaranga afite, ntibimubuza ko agenda bakamusuzuma bakanamuvura kuko babajyanama bemerewe no kubaha ideni kuko ni abantu baturanye nawe urumva ni mu mudugudu.
Birumvikana n'indwara ntiteguza ngo umuntu abe yicaranye amafaranga
yazagira umubyiza akayabona akayishyura umujyanama akayajyana ku kigo nderabuzima. Ni nayo mpamvu twongera dukangurira abaturage buri gihe ntabwo biba byumvikana ko umuntu yazahara ari mu rugo arwaye malariya kuko uburyo bwose bubafasha kugira ngo bavurwe hakiri kare burahari kandi barabwegerejwe.
Reka twibutse abatwumva ko ari Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu kiganiro muri isanga utuvuga ku ndwara ya malariya. Nagira ngo noneho tujye ku murongo wa telefone twakire umwe mu bakunzi b'Ijwi rya Amerika wifuza kugira icyo abaza cyangwa se atwunganira muri kiganiro. Odeta, uranyumva?
Yego, ndabumva.
Kaze ku Ijwi rya Amerika.
Yego, murakoze.
Ufite ikibazo cyangwa igitekerezo?
Nari mfite ikibazo cyane nshaka kumubaza. Ni izihe ngamba bateganya ku kibazo cy'abajyanama b'ubuzima ushobora kugenda wenda bagusangamo malariya imiti bakaba ntayo bafite? Wabazabaza ngo babahaye imiti mikeya, ni izihe ngamba bafite kugira ngo nibura hasi babashe kuba babona imiti ihagije?
Icyo ni ikibazo gikunze kuboneka?
Ni ikibazo gikunze kuboneka. Nagira ngo mbabaze, ni izihe ngamba bafite kuba abajyanama b'ubuzima baba bafite imiti ihagije n'ibikoresho bihagije? Kuko usanga wenda ugiye nko ku mujyanama wenda muturanye akakubwira ati nta binini mfite, bakohereza ku wundi gutyo gutyo, ugasanga ashobora kuvukamo ikibazo cyo kuba wakomeza kuremba cyane wenda umwana umujyanye nko ari nka nijoro.
Urakoze cyane, arakumva ikibazo cyawe aracyumvise. Reka nze nagusubize noneho.
Murakoze Odeta kuri icyo kibazo abajije, atubaza inama dufite mu by'ukuri ku bijyanye n'abajyanama rimwe na rimwe ababagana basanga nta miti bafite. Iki kibazo hari uburyo turi kwiga ku buryo abajyanama b'ubuzima bajya, kuko n'ubusanzwe iyo bavura batanga icyo bita za SMS reporting, bohereza message aka urwandiko rutoya kuri telefone rukagenda rukagera ku kigo nderabuzima. Ni uburyo turi kwiga ku buryo bajya bohereza iyo message ikaza ikagera ku kigo nderabuzima bababwira ko imiti yashize. Ariko nanone ntabwo bazajya bayohereza ko imiti yashize, bakayohereza basigaranye imiti y'iminsi nk'2-3 ku buryo message igera ku kigo nderabuzima bakabaha indi hanyuma natwe bikatugeraho tukareba yatayibona yagera muri ruje cya gihe yamushiranye tukabibona tukakurikirana mu kigo nderabuzima kuko ubundi uburyo bakoresha n'ubundi ntago biba byemewe ko abaho nta miti afite ariko hari igihe bibaho kuko imiti barayakira hari uburyo iva mu kigo nderabuzima ikagera ku ushinzwe abajyanama b'ubuzima muri mu mudugudu el coordinator akaba ari huyibaha arayibaha yamara kuyibaha bitewe kuko genshobora kuvura abantu benshi umugenzi wanjye ntavure benshi ni nayo mpamvu uko yaravuze iyo umuntu angannye yanshiranye mwohereza kuri mugenzi wanjye kuko mbazi ko mugenzi wanjye ayifite ubwo ni uburyo bwo gufashanya ariko kugira dukureho ibyo bibazo byose ni izo ngamba dufite zo kugira ngo noneho dukurikirane hafi tujye tureba ko nta na rimwe bagira icyo kibazo cyo kubura imiti birimo ni sisiteme iri gukorwa ku buryo mu mezi ari imbere yabitangiye gukora no tukajya tureba umunsi ku wundi kuko uko nawutangiye nkubwira n'abajyanama bose bavura bari ku rugero rw'300 mu gihugu kandi bose uko bavura bagenda bavura mu buryo butandukanye biterwa n'aho baherereye nk'ubu Odette ntabwo yatubwiye agace arimo ni nk'uko wari ugasanga aba mu duce cyane tubamo malariya ni nabo banavura cyane kuko nibo bagira abantu benshi cyane babagana
birumvikana imiti igashira vuba
ashobora kugira abantu benshi bamugannye nko mu gihe runaka kandi tuzi ko malariya nanone n'ubundi ijana n'ibihe hari igihe iba iri hejuru n'igihe ziba biri hasi bitewe nyine n'ibihinda n'ikirere kuko nk'uko tubizi malariya yiyongera cyane iyo mu mukamuko w'imvura mu kwa gatanu kurangira mu kwa gatandatu ariko ingamba dufite n'izo ngizo kugira ngo tunoze imiti ku rwego rw'abajyanama b'ubuzima kuko ni ikintu kitari kihari muri sisiteme ku buryo twari kugikurikirana ngo tumenye uyu nimba yabonye imiti ese yamushiranye cyangwa ntabwo yamushiranye ariko tuzi ko buri kwezi babaha imiti bitanabuza ko umujyanama w'ubuzima nawe ubwe iyo abona ko igiye kumushirana ashobora kwigira ku kigo nderabuzima agafata indi ariko tuzi ko baba bafite n'indi mirimo mu rwego rwo gufashanya iyo gahunda n'igiye kujyamo kugira ngo tujye tubikora mu buryo bwihuse
twakire na Ildefonse uranyumva
mwiriwe
neza tubwira aho uri kugira ngo tubashe gusobanukirwa neza agacuherereyemo n'uburyo yenda malariya yihaboneka hanyuma ubaze ikibazo cyawe
ndi Kigali mu murenge wa Kimihurura ariko mu kazi ka buri munsi n'ubusanzwe dukunda gukorera mu ntara cyangwa se tukaba twanatembera akenshi amakuru ahenshi tuba tuyazi ariko urebye nyine nko muri ibi bihege namubaza ibibazo bibiri bijyanye na malariya kuko nk'icya mbere baduha supanete rwose tumva mu mwaka ushize barazitanze niba atari mu ntangiriro zawe ariko supanete nubwo bazitanga babanditseho ngo zikoranye umuti izo supanete rero n'ubundi dusanga ko niba rwose yakwinjirana ikagusangamo kibaza rero ukuntu zaba zikoranye umuti bose n'uwo munsi warawifunguye muri ambaraje yawo ugasanga umuburi gucamo ugusanzamo indani mo imbere kibaze se koko baba barapimye ubuziranenge bwazo bagasanga zujuje ubuziranenge ku buryo zibasha gukingira iyo mibu cyangwa ubwabo amasoko batanga ntabasha kubahereza supanete nk'uko wabazisabye ikibaza niba ari uko bimeze rero iyo idashobora kuyikingira nk'uko biri kuko ndumva badusaba kutazifurari ngira ngo inshuro 20 niba ntibeshya araza kunkosora kandi ndumva ko tutagerageza kuzifura inshuro zingana zimwe nyamara niyo wayifura rimwe n'ubundi niyandi ntibuyinjiramo bashobora gufata rero ingamba zunganira izo supanete niba bishoboka bakabagarura karishya nk'uko kera twajyaga tugura karishya mu mafarumasi kaza tukazifurana n'iyo supanete ugasanga nk'ubu yikubise n'igihembwe cyose utabasha gukandagira kuri supanete niba rero koko bigaragara ko iriya miti ikoranye na ziriya supanete itabasha gukingira imibu bagashyiraho n'ubwo buryo bwa karishya bukaba bwafatanya n'uwo muti uba ukoranye na supanete kuko ugaragara ko utabasha kuyikingira ubwo icyo ni icya mbere icya kabiri mu bajyanama b'ubuzima bakunze n'ubundi kuba bavuga ngo ibikoresho byabashiranye hari turiya dupamba hari utwo dushinge
hari n'ibindi bifashisha byose inshuro nyinshi ijyayo cyanye nk'umwana cyangwa se nawe ubwawe ugiye mu kabwa ikibazo bakavuga ati ibikoresho byarashize ni bikeya ugasanga niba rukeneye ibinini nk'uko ntabyibonye kibaze se kuba bahari ibyo baba bazi kuko n'ubundi abari ba bantu batuye mu mudugudu babazi bamenyeranye nabo kandi bagusobanura ibibazo ukabyumva neza uko biri twebwe turababwiza ukuri ko inshuro nyinshi abajyanama b'ubuzima iyo miti ya ngombwa n'ibyo bikoresho usanga ntabyo bafite rero bagerageza gukorana bya hafi byihuse kandi n'abajyanama b'ubuzima ibikoresho byabura nk'uko bigagezwa ku bajyanama b'ubuzima bitagoranye kuko uba usanga baramaze kwiyumvishamo ko nibagira ikibazo babegera ugasanga ko gutinda nyine n'ubundi niko gukomeje kuyikwiza cyangwa se ukaba najya n'undi no kukunegekara kwageze ndazanabaye n'igikatu.
Urakoze Defense. Yari amaze Dr. Aline Uwimana yari amaze kwambara impungenge ababwira uburyo bazakorana ni hagati kugira ngo babashe ko hari ingamba zafashwe kugira ngo bagabanye cyangwa se bakemure icyo kibazo cy'imiti n'ibyo bikoresho bindi bibura mu bajyanama b'ubuzima. Reka muhe umwanya agusubize kuri icyo ngicyo cya supanet, icyo wise supanet ni inzitiramibu iteye umuti hanyuma abarundi bavuga ko ari imisegetera. Dr. Aline, musubize kuri icyo ngicyo.
Ibibazo abajije kuri iki kijyanye n'inzitiramibu zikoranye umuti nk'uko yari abivuze batangiye kuzihabwa mu mpera z'ukwa cumi na gatandatu no mu ntangiriro z'ukwa cumi na karindwi ubu niho zisa naho zigiye kumara umwaka uko avuga ngo uko bajya ku gitanda imibu bagasanga yinjiyemo ku buryo akeka ko inzitiramibu uwo muti ushobora kuba udakora neza bijyanye ubwo yakomoza avuga ngo ku bijyanye n'amasoko ntabwo urwego rw'igihugu rwatanga amasoko ku buryo rutabona inzitiramibu zitujuje ubuziranenge kuko na mbere yo kuzakira hari ibihugu bazoherezamo kugira ngo bapime barebe ko umuti koko nyawo basaba uba uteganyijwe ugende ku bipimo by'umuryango mpuzamahanga biba byujuje ubuziranenge. Ibyo birakorwa ariko mu gukurikirana nanone uko zikoreshwa biterwa ahanini n'uburyo buryamo dufite nuko ntari Defense yavugaga numvaga avuga nk'aho abi ageneralize umva mvuze ukuntu
muri rusange
nk'aho hari ibintu biba ahantu hose simbizi ariko urebye mu by'ukuri uburyamo tufite twese ntabwo buba bumeze kimwe. Akenshi mu byaro usanga abantu benshi sinzi nimba nagereranya neza nkaba mvuze ibintu by'ukuri bigera nko hafi kuri 70% abantu usanga baryama ni hasi abandi ni ku bitanda biba sinzi urutara biriya bakora bagerageza gukora by'ibitanda biba bikoze n'ibiti n'iki kuko akenshi aho dukora za visite kujya kureba usanga akenshi bishobora gutabuka kandi abo baba baryama hasi mu by'ukuri imibu kubinjira nabyo ni mu kanya gatoya kuko uko ahindukira ntago ibi igiyeho mu buryo nyabwo nk'uko biba bisabwa kuko ibisaba kubireze munsi ya matera ukayishyiramo neza hanyuma bajya kuryama ukareba ko nta n'umubu winjiyemo kuko hari abashobora no kuyifungirana n'indani no kugira gute ibyo byose kuko musiteri igira bariyeri mu buryo bubiri hari ubwo buryo bujyanye n'umuti aribwo bita bariyeri shimike hakaba na fizike nyine yo kwirinda nk'uruzitiro n'uruzitiro ubwarwo rugira icyo rumara iyo umuntu yarukoresheje neza hano nari ndi kuvuga ku ruzitiro ariko ku bijyanye na insekticide mu buryo ikoreshwa umuti uri muri mu nzitiramibu uriya muti ni umuti wagiye ukoreshwa igihe kinini ariko uko imyaka yagiye igenda byagiye bigaragara ko n'imiti bagiye bakoresha mu buhinzi bakayikoresha mu bishanga kandi ya mibu uko tuzi yororokera mu bishanga muri uko kororokeramo byagiye bigaragara ko yagiye ivamo noneho ifite ubudahangarwa kuri wa muti nibyo koko ishobora gukoraho kera yakoraga bigahita yikubita hasi bumva yataramenyera. Ubu rero hari ingamba zihari muri programme zo gukorana na ministeri zose zifite inshingano aho bihurira n'imyororokere y'imibu no kwirinda kwa malaria kugira ngo dukorane neza. Ishami dufite iwacu hano muri RBC rishinzwe kwirinda no bishinzwe no kumenya kwiga kuri utwo dukoko tw'imibu nyirizina barakorana kugira ngo barebe ukuntu bashyiraho uburyo bwo kumenya ngo umuti uterwa mu bihingwa n'uyu nguyu ukoreshwa ahangaha n'uyu nguyu kugira ngo harinde ibyo bibazo byo kugaragaza ko imibu iva muri bya bishanga ifite imbaraga zo itaneshwa na n'uriya muti uri mu nzitiramibu. Hakaba hari impuza zindi nyigo ziri gukorwa zo kureba, hari n'izasohotse zigaragaza ko zikora neza. Undi muti izindi nzitiramibu ziba zifite undi muti urenzeho uriya usa naho wiyongereyeho kugira ngo utize imbaraga uriya muti usa naho wagiye utakaza ubushobozi kuri ya mibu yororoka imenyereye wa muti kuko ni umuti wagiye ukoreshwa ni n'igihe kinini kuko inzitiramibu batangiye kuzikoresha mu 2000 niho bwa mbere zatangiye gukoreshwa no mu Rwanda zihabwa abagore batwite gusa n'abana bari munsi y'imyaka 5. Ubwo bushakashatsi bukorwa muri programme bagenda bareba bakareba uko byagiye bigenda bikora n'uko bifite imbaraga, ariko mu kuzigura uriya muti niwo muti uba wemewe n'umuryango mpuzamahanga.
Ibyo yavugaga kumesamo kumeshesha inzitiramibu
kandi n'abaterankunga inzitiramibu bavemeye kugura ni ziriya za zindi zifite uwo muti urenzeho gatoya ntago biremerwa ku buryo baba babwira igihugu nimugura ziriya muziyongereraho mwenyine. Urumva nabyo biba bisaba ubundi bushobozi, ariko biraruta kuyikoresha ukakoresha neza umenya ko uyishyizemo mu buriri bwawe neza nk'uko bisabwa, ukaregura neza ukareba ko nta mubu wakwinjiranye mbere y'uko ujya kuryama kuko waryamye wafunze neza ntabwo umubu wakwinjiramo, ni umuntu uba wawufungiranye. Hanyuma n'ikindi, niyo mpamvu twongera gukangurira abaturage tubibutsa gukinga amadirishya hakiri kare, kwirinda ibidendezi by'aho imibu yororokera, noneho bikarushaho tukabaho iyo mibu ntayo tubana
nayo
hose kuko n'igihe inabarya kenshi iyo ukurikiranye ari igihe ubaza bw'umurwayi se ukoresha inzitiramibu neza uririnda usiba ibihuru ugira gute ahubwo uratiriraramo pe wakurikirana ugasanga iraramo, ariko wajya kumaze tumva hanze ryari ugati turataramo cyangwa se baba bicaye muri salon nimugoroba banakinguye yani winjiyemo ikanabarira aho ngaho. Kuko akenshi iyo umuntu umwe yarwaye malaria mu nzu usanga bose bayirwaye kandi bose ntibaba bararana, uvuge ngo barara muri cya cyumba kimwe mu gitanda kimwe, akenshi barira aho ngaho baba bagorobeje bataramye cyangwa se mu gikari. Aho ngaho niyo twibutsa abantu bose kandi kwirinda malaria bisaba gukomatanya ingamba zose aho ziva zikagera, hari gutera umuti mu ngo, hari gukoresha izo nzitiramibu no kwivuza hakiri kare, byose bigomba gukorera icyarimwe nta ukora kamwe yumve ko ayirinze. Ntabwo wafata uburyo bumwe uvuga uti ubu buranoze buzatuma twirinda malaria, reka da, bisaba ko zose izo ngamba uko ari enye uko ari eshanu no kumenya malaria by'ubwayo kuko dusanga ahanini nabyo iyo umuntu adasobanukiye ibyo byose ariho usanga harimo uko kudakurikirana neza, hari akantu gasobye umuntu bigatuma ayandura nayirwara kandi bitari ngombwa. Hari indwara umuntu ashobora kwirinda.
Reka tubanze twakire na Vincent bamaze akanya ategereje, twizere ko kiri ku murongo wa telefone. Vincent, uranyumva? Ni wakoze kutwihanganira, ndizera ko bimwe mu bibazo wari ufite Dr. Aline ashobora kuba amaze kubisubiza, ariko najya ngo guha ijambo.
Njye uko ni kwa niboye yo Vincent, ndi hano mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali ndabasubiza.
Yaka nuko.
Ikibazo nabazaga
urimo kuvugira kuri ho parirere, ntabwo turimo kukumva neza.
Okay, narinde nako tamaye kuteri mu
mako. Oya, yego, ubu noneho birumvikana.
Oh, birumvikana. Okay, nagira ngo mubaze ku ngamba cyane cyane leta y'u Rwanda yafashe kugira ngo ihashe malaria gushyiraho abajyanama b'ubuzima nibyo ariko nagira ngo mbaze umutumire ese mu gutora gushyiraho abajyanama b'ubuzima ko tubona cyane cyane mu midugudu ari abaturage babashyiraho ese mwebwe yo mugiye kubaha imiti kugira ngo bahereze buri muturage muba mufatiye ku bushobozi ki runaka ubwo ndavuga nko ku bumenyi yaba afite nimba se hari amahugurwa ahagije bahabwa kugira ngo abe yatanga umuti atange n'amabwiriza ahe wa muntu wo hasi nyine cyane cyane aba adasobanukiwe kugira ngo ashobore kwivura cyangwa se ahereze umwana wiwe kugira ngo bishobore kumufasha muri ya minsi atarashyikirana na muganga. Ikindi kibazo hari nk'ukuntu hari mugenzi wanjye yigeze kuba arwaye mu minsi ishize hanyuma ajya kumujyanama w'ubuzima nyine aramubwira ati iyi ngiyi ishobora kuba ari malaria amuhereza imiti nyine amuhaye amafaranga bamusaba
atamupimye
arayinywa. Ntabwo twaganiriye neza ngo numve nimba aramupimye gusa yamuhaye imiti ageze kwa muganga bukeye ntabwo byashobotse wa muriro wakomeje awufite tumugira inama nyine ajya kwa muganga agiye kwa muganga aramupima aramubwira ngo nta malaria abonye. Aho rero mpita numva hari ikinyuranyo hagati ya muganga na wa mujyanama w'ubuzima ese niyo mpamvu nyine nabazaga ati ubushobozi buba bungana gute ku mujyanama w'ubuzima ko tubona ibibazo nk'ibyo ngibyo. Ikindi kibazo nari mfite ese ko tubona guverinoma y'u Rwanda ishyiramo imbaraga cyane kurwanya na malaria murabona malaria izacika mu myaka ingahe hagati imbere ahangaha ko twumva i Burayi wenda ngo malaria ntihaba mbizi nimba ari byo ntabwo ndagerayo ese mwaduha urugero igihugu cya Afurika cyabashije guca malaria ese byashobotse mu myaka ingahe ishize murakoze
Vincent ikibazo cyawe kirakomeye cyanyuma kugira ngo umuntu amenye ukuntu yaca malaria burundu n'ukuntu n'irihindagurika ry'ibihe ndeka muganga kwa aguha igisubizo.
Urakoze Vincent. Ku kibazo cya mbere abajije ku bijyanye n'amahugurwa abajyanama b'ubuzima bahabwa nshaka umumara impungenge ku bijyanye n'ubumenyi baba bafite abenshi nk'uko twatangiye tuvuga abajyanama b'ubuzima batangiye gukora kuva muri 2004 niho iyi gahunda yatangiye kuvura abana ku rwego rw'umudugudu. Muri 2006 hiyongeramo indwara zijyanye n'ubuhumekero n'impiswi ku bana ariko byose uko babikora ni amahugurwa bahabwa bakigishwa uko basuzuma uko batanga imiti uko batanga raporo n'uko bohereza umurwayi urembye kwa muganga. Ibi byose urumva abenshi kandi ni abatangiranye na gahunda uretse kuko bagenda bakura hari igihe babasimbuza abandi hari na za evaluation isuzuma bumenyi bakorerwa nyuma y'umwaka kureba uko bakora ibyo raporo batanga uko baba basuzuma bigera igihe kuko bafite ababareberera ku rwego rw'ibigo nderabuzima hari abashinzwe abajyanama b'ubuzima hakaba n'abashinzwe abajyanama b'ubuzima ku rwego rw'ibitaro ubureberera abo bashinzwe bose mu bigo nderabuzima byose biri mu kare mu gace k'ibitaro. Reka dufate nk'uko yatubwiye ko ari muri Gasabo ibitaro byabo urugero ni Kibagabaga harushizwe abajyanama b'ubuzima ku bitaro bya Kibagabaga akaba akuriye abashinzwe abajyanama b'ubuzima bose baba ku rwego rw'ibigo nderabuzima biri muri Kibagabaga. Kibagabaga ibitaro bya Kibagabaga bireberera abo bareberera rero abajyanama b'ubuzima buri kigo nderabuzima harimo umuforomo cyangwa umusosiyare wabihuguriwe ushinzwe kureberera abo bajyanama b'ubuzima bari muri ibyo muri ako gace baherereyemo akaba aribo babafasha guhabwa izo mfashanyigisho ibikoresho bakoresha n'izo za raporo akaba aribo bafata n'izo raporo bajyanama b'ubuzima baba bazanye baciye kuba cell coordinator aribo batanga izo raporo bakanazizana buri kwezi bagira inama ku kigo nderabuzima abajyanama b'ubuzima bose bagiye bagatanga raporo bakagirana n'inama ibibazo bahuye nabyo aho bakeneye ubufasha ibibazo babaza bagasubizwa kugira ngo bahore bari muri gahunda neza. uko niko akazi gakorwa no kugira ngo babone iyo miti byose muri ubwo buryo. Rero icyo kibazo yatubwiye umugenzi we yahuye nacyo ntago twagisobanukiye neza, kuko ntiyanatubwiye nimba yarasuzumwe cyangwa atarasuzumwe. Ntawuzi mu buryo uko yamuhaye imiti, ku buryo byavuga ngo nimba yaragiye akamusuzuma akamubwira ko arwaye malaria cyangwa atayirwaye akagera kwa muganga bakamubwira ibindi. Mu by'ukuri ntago nabisobanukiwe neza uburyo yavuga icyo kibazo cyabaye, ku buryo byatuma agira impungenge ku bushobozi bw'abajyanama b'ubuzima. Kandi ni ibintu bakora igihe kinini cyose, maze imyaka ubu ari 10, 15. Gahunda twetangiye muri 2004. Noneho hari iki cya kabiri yatubwiye atarabona, guverinoma ishyiramo imbaraga cyane mu kurwanya malaria, ariko akanibaza ese ni ryari tuzayirandura burundu. Iki kibazo ni n'ikibazo kiri ku rwego rw'isi. Mu by'ukuri mu myaka yashize mbere ya 12, urugendo twari dufite no mu Rwanda twabonaga bisa naho tugiye turi mu nzira tugiye kugerayo, ariko imihindagurikire y'ikirere, uburyo udukoko natwo duhindagurika, kuko n'umubu ubwayo wateraga malaria muri cya gihe ubu n'ubundi buryo bwahinduka. Hari za Gambia Finestus, kandi zose ziba zifite n'uburyo zibaho n'ukuntu zirya ya maraso kugira ngo zororoke,
zirushaho no kugira ubukana. Ndavuze nti zirushaho, iyo mibu irushaho igenda irushaho no kugira ubukana.
Bo twavuga ko ari ubukana bifite, si ubundi nuko zifite n'ubundi buryo nabwo bwo kurya, kuko umuntu kugira ngo wororoke ukenera amaraso. Kuri umu muntu si n'ikindi, uba ukeneye amaraso kugira ngo utamage. Noneho ya maraso niyo twirinze cyane dukoresha inzitiramibu ikabura umuntu iruma, umubu nawo ushakisha ubundi buryo n'ukoroka. Ni mekanisme de defense, reka tubyite gutyo, yayo ishyiraho imibu. Noneho yaryaga ise irya abantu cyane kurusha inka cyangwa ihene, gushakaho amaraso ya isa naho yagiye ishira. Noneho ubu imibu iriho ni imibu ishobora kuruma umuntu cyangwa se ikaruma inka cyangwa ikaruma ihene. Kuvuga ngo iyo wirinze umubu ntukubone ngo ukurume, uzagenda urume inka, urume ihene, wororoke. Ni wororoka ute amagi. Kandi umubu iyo wororotse uvuye mu gishanga umaze gukura uciye muri mu byiciro bitandukanye, uhera kuva amagi bikagenda bihinduka ikageraho ibumubu, uvamo ari umubu w'ingore uhura n'uw'ingabo rimwe. Ukuntu ugashakisha amaraso gusa ugata amagi buri minsi ibiri, umubu uta amagi uri hagati ya 500 na 300 buri minsi itatu, kandi ayo magi yose yahuye akabura ahantu hari ikidendezi, ubushyuhe. Muri ino minsi twese turabibona ko guhindagurikira y'ikirere uko bimeze, haba hashyushye, imvura, amazi areta, n'imiterere y'igihugu cyacu urabona ko tugenda tugira imisozi tukagira n'ibishanga, aha amazi areta. Ubwo rero iyo tutahakoreye isuku cyangwa inyuma y'ingo y'aho dutuye, haba hari imbere y'aho imibu yororokera. Ibyo rero kandi ikindi tuzi ni uko imibu itagira umupaka, iraguruka. Mu gihe tukiri muri kano gace duturanye n'ibindi bihugu, ibibazo byose by'imihindagurikire y'ikirere, tudafite n'ubushobozi bwo gukora gahunda zose icyarimwe, ko hano mu Rwanda dushobora gutanga inzitiramibu tugashyiraho gahunda zikajya ku murongo ku baturanyi bacu ntibigende gutyo, abantu baragenderanira. Hari abajya nk'abaturiye imipaka usanga bafite ingo hirya no hino, abajya gupagasa yataha akaza ayifite, nawe yagenda akagenda ayijyana, urumva tugenda duhahirana nanone tukanayijyana tukayigarura. Ikindi gikurikiraho ni uko umubu ushobora kuguruka kugera ku 3 bitatu. Ni ukuvuga ngo umubu uri hano Gasabo aturanye mvuge no muri Nyarugenge hafi aho ngaho, uhaguruka ukagenda, umuntu ashobora no kuwugendana no mu gikapu. Ibyo byose ni ibintu tugomba kumenya tukabyirinda, kuko urebye nk'indege nuko yavuze ngo ntagarajya mu mahanga ngo tumubwire n'igihugu cyashoboye kurandura malaria burundu muri Afurika. bo hari ibihugu byo muri Afrika byizabye bitanagira malaria ibiri hejuru ya Sahara. Hejuru y'ubutayu bwa Sahara. Hari ibihugu bitanu biri munsi ya South Africa. Hari ya bifatanye na za Mozambique, za Zambia, ni hariya. Bira bihugu kwari bitanu biri muri SADC. Byo kubera ko bafite n'ubushobozi bumva kurwanya malaria bisaba amafaranga ahagije. Iyo bagiye gutanga inzitiramibu bazitangira rimwe. Bajya gutera umuti bagaterera rimwe. Bakanambuka bagatererana n'igihugu kibegereye.
No mu ndege bateramo. No mu ndege bateramo mbere yo kuhaguruka.
Izi ndege ziba ziza zigibura imbere yo guhaguruka babanza guteramo imiti kugira ngo batareba ko ari n'umubu n'umwe winjiyemo bajyanye. Mbere yo kuzihaguruka babanza guteramo imiti. Ni ibyo baba bakora. Baba bari kwirinda barasprengamo bagateramo umuti mbere y'uko uhaguruka kuko ashobora kulandinga hari Kanombe umubu ukinjiramo yahaguruka yagenda akawujyana ariko bawuterera aho ngaho bakaba bazi ko ntawo bajyanye ni ibintu basigaye bakora buri gihe indege igiye guhaguruka reka dufate nk'urugero nka Zanzibar ni ikigo ariko hari igihe bagera bakagera ahantu bageze nk'aho bagiye kuyirandura burundu ariko bikanga kuko abantu baba bajyaye
ababasura
mu ndege hari abagenda mu mato ikongera zamuka n'ubu mu minsi ishize bo bari banageze no mu rwego rwo kuyerimina bari muri faze ya isa naho hari yayo yo kwirandura ariko ubu byarongeye bisubira inyuma urebye muri kano gace kose ukuntu nuko tumeze ubu ngubu malaria yazamutse hose niko bimeze ho byaranagiye binarenga ku rwego bigera nko ku 150% ku 200% hose urebye muri tuno duce tuturanye i Bugande za Tanzania Kenya Burundi mu buryo bumwe bose byagiye bizamuka bitewe n'ikirere cyazamutse imiyaga yose yagiye kubikaza El Nino
birumvikana rwose
rero kuvuga ngo umunsi ni ryari ntabwo namenye umunsi mubwira pe ariko byo ni ikintu gihangayishije isi uburyo malaria iteye ni indwara rwose ibije ibifite ubukana bukomeye uyirwaye sinzi Vincent nimba yarigeze ayirwara kuko urwaye malaria arakubwira ati nari mfuye
oye niyo mpamvu bakomeje no kuvuga ati muzongere mutubwire kuri indwara ya malaria bavuga iranga igakomeza kuboneka reka tukomeze twakire n'abandi twakire Eric uranyumva
ndiko kumva neza
ye urahagana hehe
Nerike iremera hano hafi ya RDC.
Yego.
Gikuru nyine kijyanye n'ubuzima. Icyo nanishaka kuba namubaza, byagaragaye ko kenshi na kenshi hari abajyanama bavuga ngo amasaha yo kuvura yarenze n'umurwa umwana afashwe n'ijoro akajya kwisuzumisha yabyo nyine nka malaria nyine afite umuriro mwinshi nyine adashobora no kurya akajya kwisuzumisha ku mujyanama ati ngiye naryamye sinshobora kubyuka ahubwo jya reka nkurangire jya kuri farumasi cyangwa ushake amavuri ari hasi abashe kuba yakuvura ndashaka mubaze ese hakorwa iki kugira ngo izo mbogamizi umuntu agenda ahura nazo mu gihe yarwaye aba bajyana bazabasha kuba bavurira umuntu kugihe atitaye ngo yaryamye cyangwa ngo amasaha yarenze kwivuza ikindi cya kabiri byagaragaye yuko ngiye nimba ndwaye nkajya kwivuza ku mujyanama w'ubuzima mu gihe mfite mituweli ngo yarangiye sinshobora kwisuzumisha ntashobora kugusuzuma ntamwishyuye amafaranga 500 cyangwa akambwira ngo ntishobora kugusuzuma byonyine aka gapimo nkoresha kwishyurwa amafaranga 500 mu gihe utayafite sinshobora kugusuzuma cyangwa reka nkugire impuhwe ngusuzume ariko siba imiti ijye kuyifata hanze ya farumasi hano izo mbogamizi umuntu agenda ahura nazo zakemuka gute hano ikindi nabonye kuba umujyanama w'ubuzima hari uburyo yandika umuntu yandikaho umuntu inzitiramibu nk'abantu babana ari bane cyangwa afite uburiri butandukanye akamwandikaho inzitiramibu enye bagahabwa mu rugo rumwe nk'abantu babana nyine uburiri butandukanye agahabwa inzitiramibu imwe asubize aho izo nzitiramibu ziba zagiye mu gihe umuntu aba yazanditsweho ntabashe kuba yazibona ikindi nasorezaho
hinamagambo
nkomeze
ariko hinamagambo kubera ko hari n'abandi bategereje ibibazo byawe ni byiza cyakora.
Ne ikindi narezaho hari uburyo umujyanama umugani ubabaye urwaye bigaragara nuko ufite ibimenyetso bya malaria ntabashe kukwitaho aragucunaguza bakubwira amagambo mabi ntabashe kuba yanaguhumuriza agiye bakubwira ati nubwo by'ukuri ntabashe kuba nakuvura hari impamvu ntabashe kuba nakuvura akazigaragaza niba nanjye nkahava niba nishyizeho ko n'ahandi hose njya kujya mbanye kuba kwa mujyanama akantu inkomezi muri njye ndashaka mu by'ukuri mu abashe kuba aho yanyunganira abashe kuba yamusobanura buhagije
yeye aragusobanurira hanyuma se Eric aho ntabwo bishobora kuba nka bya bindi ngo abumwe agatugisha bose aho abajyanama bose abuzima niko bameze
byagaragaye ko abajyanama benshi ariko bihagaze kugeza ubu mu gihugu cy'u Rwanda bamwe na ntuyaniremera nkunda kubibona cyane bikunda no kumbaho.
Wigeze ujya kwivuriza ahandi uretse kwivuriza kuri uwo nguwo utakwakira neza?
Undi ni umugabo undi ni umumama n'abajyanama babiri batuye hafi yacu nyine hari uburyo usanga yibereye mu bwiwe ntabashe kuvuga ati simbashe kuboneka ibyo ndimo hari amaraporo ndi kuzuza igenda ahandi icyo kintu kigunda kuboneka mu byo ukunda kubwiza ukuri umuntu akicara agategereza ntabashe no kuba
yahaye ikibazo cyawe cyumvikanye Eric reka urakoze cyane reka ubwo muri makeya Dr. Aline Uwimana abanza gusubiza mbere y'uko twakira undi utegereje umaze akanya ategereje Dr. Aline
arakoze Eric kubwi iki kibazo yahuye nacyo icyo nari ngiye kumubwira birashoboka nk'uko ashobora kuba yaragiye kubareba ntibamwakire neza cyangwa se bakamwakira bakagira ibyo bamubwira ntabwo nabijya ku ruhande mvuge ngo ntibibaho cyangwa ko sinabihagazeho ariko ikintu nari ngiye kubwira Eric hari nimero tujya dutanga itanishyuzwa mu gihe ahuye n'ikibazo nk'icyo arahamagara akavuga ikibazo ahuye nacyo yarangiza bakamufasha cyangwa se akanatubwira abo bajyanama b'ubuzima aho aherereye ntibisavuga ngo ni hano kuri
Miremera ngo hafi ya RBC
yanatubwira ubwo turaza kureba nk'ikigo nderabuzima kibareba ko hari ikigo nderabuzima cya Remera turebe bakurikirane barebe imikorere y'abo bajyanama kuko icyo tuzi ni uko ari abantu bakora iriya murimo no kugira ngo babatore ni abaturage b'ubwabo babihitiramo ntago ari ukuvuga ngo ni RBC igenda ikavuga ati wowe uri bube umujyanama w'ubuzima ni abaturage babahitamo baba ari abantu bizewe b'inyangamugayo ubwo rero kuba harabaye ibibazo nk'ibyo ngibyo kuri abo bajyanama kandi ntibisakomeza gukomoza ati si ubwa mbere bibabayeho si ubwa mbere bimubayeho bisaba bivuga ati bikunda kumubaho akora ubwo ni byiza ko tubimenye yanatubwira ko niba binome n'ubundi nk'uko yari abivuze ubwo sinzi nimba ari umudugudu wa Remera cyangwa iki kuko hano tuba dufite na database na telefone zabo umuntu araza kubikurikirana turebe umuntu n'ikigo nderabuzima kibareberera bagerageze bongere bababwire bajye bita ku barwayi neza babafasha
ahubwo se nk'ubwo niba telefoni niba muyifite hafi
kubabwira
n'abandi byabafasha
n'abandi bakayumvaho uhuye n'ikibazo cyose abo bagenda bagasanga n'imiti yashize bagahamagara bakatumbira kugira ngo birusheho kudufasha kunoza serivisi buri gihe utamenye n'ahatagenda neza nta nubwo wakwikosora ngo urebe aho ngutera imbere neza kurushaho ibintu bigende neza bakoze kutubwira imbogamizi bahura nazo ubwo turagenda turebe ukuntu twafashanya nabo bakore neza ibyo bibazo bivemo abaturage kuko n'abaturage bahazaharira nimba koko ariko babasubiza iyo telefone ikaba ari 333 34
ni 3
ni 3 inshuro eshatu
hanyuma kane
kandi hanyuma n'indi ni 3 6 5 kuva 333 34 3 35.
Twizere ko bayumvise iyo nomero bashobora kwifashisha bahuye n'ikibazo n'abajyanama b'ubuzima
bagahamagara. Ibi ni nta nubwo ari malaria gusa, ikibazo cyose kijyanye n'ubuzima.
Telefone ni ubuntu,
umuntu uri kuri iyo telefone buri munsi bagafasha no gukemura n'ibibazo.
Gatatu 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 kane gatatu 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 gatanu, ubwo ari zombi bashobora kuzikoresha. Murakoze cyane. Twakire na Alexandre. Alexandre, uranyumva?
Ego, ndakumva cyane.
Ni urahagana hehe?
Mu Burundi, mu ntara ya Muranzi.
Ufite ikibazo?
Ego, ndafite ikibazo tubiri.
Uhine amagambo kugira ngo tubashe kugira n'undi twakira.
Yego, nashaka kubaza yuko hari urucanco cyangwa uraboneka kuko muri bino bihugu byacu iyo ngwara igiteye isibe. Akandi kabazo kagira kabiri, nashaka kubaza yuko iyo ngwara ya malariya isanzwe iterwa n'uwonyine atayindi bintu bitera malariya, kuko ndamaze kumva kenshi abantu bavuga yuko uburuhe bwinshi iyo wakoze cyane ukaruhu ushobora kurwara malariya cyangwa imirire mibi. Yoba ibyo ari byo?
Nabo ni bande babivuga?
Abo tugiye duhura kenshi. Yego. Hanyuma ndafite icyo nsaba. Bijya binini basanzwe batanga bisanzwe bidashobokera bose, hari abo binanira bigatuma iyo ndwara ya malariya ikihagarikwa kenshi. Nta kuntu bohindura bakajya baratanga n'inshinge
mu kuvura malariya.
Yego.
Urakoze. Ni ibibazo byari ibyo?
Yego, murakoze namwe.
Urakoze cyane Alexandre. Dr. Aline, urucanco sinzi niba mwasobanuye icyo ari cyo, n'urukingo.
N'urukingo. Arakoze Alexandre, numva yabajije ibintu bitatu. Yabajije ikijyanye n'urukingo rwa malariya nimba rutaraboneka, abaza ku miti igenda cy'ubudahangarwa nimba batahindura bagatanga imiti iciye mu mutsi. Noneho yongera anabaza mu buryo malariya yandura nimba nta kindi kintu cyanduza uretse umubu. Yakoze. Reka duhere kuri ku rucanco nkuko yaravuze mu Kinyarwanda n'urukingo.
Muvunagura amagambo ariko ni ukumusubiza mu gihe gitoya dusigaranye.
Tugerageze duhine tumusubiza nko ku rukingo. Urukingo ntabwo ruraboneka mu buryo twavuga ko urukingo ari rwo rugiye kuzajya rutangwa noneho umuntu ntazongere kurwara. N'urukingo aho rugeze ubu bushakashatsi bwerekanye ko barutanze rukingira hafi kuri 30%, rugomba gukomatanywa n'izindi ngamba zose uko zihari zizwi ziri enye twagiye tuvugaho, kandi umuntu yarubona bigasaba ko ajya arubona muri za gahunda z'ikingira z'abana inshuro enye. Ugasanga rero bisaba n'ibintu bigifite ntuza bikiri kwigwa ku buryo bitaragera ngo byemerwe cyane. Ku bijyanye nanone ni igitero malariya, ni umubu kugeza ubu, ni umubu wonyine. Ibyo avuga ngo biterwa n'uko bariye imyumbati sinzi, numva avuga ngo uburobe n'iki, nuko icyo gihe aho baba batekera ibyo biryo yaravuze, akenshi usanga banavuga ngo ku mwero w'imyembe cyangwa iki, n'ibintu bijyana na cya gihe twavugaga nyine cyo mu kwezi kwa 12 imvura ibikamuka cyangwa se mu ya mezi nyine imvura ibihita, ntaho bihuriye n'ibyo biryo yavugaga. Kugeza uno munsi malariya yanduzwa n'agakoko ariko umubu w'ingore uba ufite bwa burwayi twa dukoko twa plasmodium. Iyo turiya dukoko tutarimo nanone ntabwo umubu wakwanduza umuntu malariya. Bisaba ibintu bitatu: umuntu, umubu n'udukoko. Ibyo bintu bitatu bigomba kuba bihari Alexandre kugira ngo umuntu yandure iyo ndwara.
Hanyuma amasegonda rero make. Imiti amasegonda make cyane.
Mu masegonda make tuvuge ku miti. Ku bijyanye n'imiti, mbo imiti ikoreshwa, hari imiti ivura malariya yoroheje, hakaba malariya y'igikatu ariyo ica mu mutsi.
None urushinge rurasoboka?
Urushinge ku malariya yoroheje ntirushoboka kuko umuntu aba ashobora kumira. Reka tumubwire kuri kiriya ziriya mpungenge yaravuze ngo bitakaze ubudahanga.
Igihe kirashize, ubwo tuzagaruka kuri ikiganiro ubutaha. Murakoze cyane Dr. Aline Uwimana. Nshimiye kandi namwe mwese abaduteze amatwi. Ngashimira ku buhanga bw'ibyuma Zuberi na Inosa Kimenyi. Kuri mikoro ya Eugenia Mukankusi, mwese mugire ubuzima buzira umuze.
ubandanye kumviriza radio Ijwi ya Amerika.